gato. Pima African sauce served on a platter. Kismile na jitos sakwa uwanja. Mipaka ndapuka mimpaka nkupate. Mikasa isukasa mapacha tupate. Quite a while, na ukitabasamu is quite a smile. Your face would be perfect for family photo. Let's face it, you're perfect. Can I win the lotto? And where you go, I will follow. I'm yours to the days that will follow. And I surrender your majesty. I'm in awe, cause you're all of my fantasies. Sinikupaka temba kache watu seme. Tupendane watu kome. Nime tamani tamani tokatene. Niku bebe mgongoni. Na sina kutuki kata keki na pambana na sima. See we're 2 hours apart but nakaza na kinasa. We're strangers today but I'm landing on your moon soon. Nisha sahao kasema waitwa antenna. Sina budi ila kutazama antenna. You're the one it points to. I'm feeling all the waves. Niko up and down, I'm feeling some type of way. Sinikupaka temba kache watu seme. Tupendane watu kome. Nime tamani tamani tokatene. Niku bebe mgongoni. Strangers today, but you take my breath away. Funny how little we talk, how little I see you, but you make my day. Sinikupaka temba kache watu seme. Tupendane watu kome. Nime tamani tamani tokatene. Niku bebe mgongoni.
City Sounds Production.